floor?
Yeah. Nasikia wa jamaa wataka rap ka wewe, shida kizungu chache hawezi kuwa wewe. Wakirap wanasikika ya lazima usileo, mambo rap tumetoka leta boom tuweleo. Kila wakirap pombe anafanya situ leo, maneno za usumza tufanya tucheleo. Tuelewe hizi feeling lugha zina wenyewe. Ni mashtaka kutoka kwa fans. Sasa mnakia rap na rap maujinga, mmevuka mipaka you guys. Mbona mnafeli sana mnakutry kupinga? Na tofauti na haga diga, sevili ni wezafi na waratisha kupanga. Mna dream na mnagloss kwa matches, mnafanya gandhi viva kensi ya mkujipanga.
Young guys na flow kama migos. Fuck.
Ha, lona watry kununus kapote. I'm due, I'm a dead man, nimebaka gosi. Yo, you guys should pay respect. Hata iwe vipi nitabaki kwa besti. Mwashangaza, mbuda mtafeli mkitest. Sister, why shuka chino rap yangu the first? Yata session, start contest. Na prove na majua, I'm the best of the best. The king of my new school, old school, PLA fit. Nefanyi OG, all this so smart. Chane kwa soa pure, I ensure my cheat. Hakuna kukompete.
Nipi airtime kwa radio mbuna fresh. Since day uno naifanya online. Nchina dao kibawa natambua himazishi. Hata uke beri nitatrend online.
Usilipi show time, sabu nafanya nya kibishi. I do what I do, sabu siwezi kukubeg man.
Bitch, we sahau nimesamari so kitambo ya fa. Usahau niko busy na mahalimu. Shensi pan shukisenu aziwezi kukill hit. Talent toweza mkidos. Mwenyezi God bless you, God bless nigga. Find your job with a piece of beard. Shana faka bishi nga lack some skills. Unafanya kama mimi, sifanyi kama wetu. Na tofo tukubwa tukifanya easy beats. Chia zetu sodi fata mkewa indi cheleo. Kachofanya kina consequence check this out. Faka bitch nigga, open your eyes ni alert. Rap ni mashuga mami, you guys mko wika. Mwezi kujipush bila kiki za wenye. Kasku head ku flexi kasu. Wazi bini best ina fiti hata jazz. Rhymes au nonsense, miza za ushazi. Wanashinda embed bitch hawa wazi.
Moma ututi usranyi makuzi. Zo issues za kikusi kujibus bila kazi. Wengi wa lost kundifit those days. Ya mwezi kuwa besti mko vita na mgenius.
Hini YouTube cup man nigga. Niko fit to say bitch fuck. Unsight young king niko life bila kick. Mainstream rappers freak to wake. Kume sit us down niki wait for a pick. Bitch za wabeba ila bado hamna kitu. Mna kopi kila kitu ila bado hamvotis. Wa fit you guys I'm desire for your kid. Na farm katizi na mungeze kabili. Na hit the crazy hata SID. Niko busy all days ina work kwa bedini. Plan A na si fight B. You fuck. Stop comparing me to people who are not in my league. I'm Hancho.
Hini couple days nigga they calling me. Lying to my gang was in me feeling me. Hini couple days nigga they calling me. Lying to my gang was in me feeling me. What a computer, right?
Raps on 3.